Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri. Mujye no kuri internet www.radioyacu.com, naho hari ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Ni Thomas Kamirindi muri kumwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga turavuga ku kibazo cy'umusaruro no gucuruza ibirayi mu Rwanda. Nk'uko mubizi, Radio Ijwi rya Amerika yakivuzeho kenshi, haba mu makuru, mu kiganiro muri isanga, cyangwa se mu kiganiro dusangira ijambo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi, akaba ari n'umuvugizi w'ishami ry'ubuhinzi, Ange Subiru Utambineza, yaratwandikiye ati: "Maze iminsi nkurikira amakuru yanyu hamwe n'ibiganiro, cyane cyane ibyo mwakoze ku gihingwa cy'ibirayi. Mwarakoze gushishikazwa n'iki kibazo ndetse no kugikoraho. Nifuza kubasaba umwanya muri bimwe mu biganiro byanyu, mukavugana n'abayobozi ba Minagri, ni ukuvuga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minicom, ni ukuvuga Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, na Minaloc, ni ukuvuga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu." Ati: "Ni nyuma yo kumva ko hari amakuru amwe atavugwa uko ari cyangwa ngo asobanurwe neza. Hari n'ibibazo mwibaza mu biganiro byanyu cyangwa abaturage bibaza, byahita bibonerwa ibisobanuro. Nguyu rero umwanya. Nshimiye cyane Ange Tambineza ko yadufashije gutegura iki kiganiro. Ministri w'Ubucuruzi n'Inganda Vincent Munyeshyaka ejo twaravuganye atwemerera kuza muri iki kiganiro, ariko atubwire yuko aza kuba afite akanya gato kubera afite izindi gahunda zikomeye adashobora kwigobotora. Hanyuma twavuganye kandi na Ministri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana, nawe atwemerera yuko atubonera umwanya. Twavuganye mu kanya gashize, ariko mpamagaye Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka, we ntabwo yitabye telefone ye igendanwa, ariko Nosenti bose ari kubanshakira hariya ndamubona." Ntabwo atari kugira rwose, Nose komeza. Nuko ubwo rero nshuti z'Ijwi rya Amerika, turakomeza dushake Ministre Vincent Munyeshyaka w'Ubucuruzi n'Inganda, yarabitwemereye, na Ministri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana nawe yabinyemereye, kandi turakomeza dushakishe na Ministri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka. Ni kuri iki kibazo cy'umusaruro no gucuruza ibirayi mu Rwanda. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Akamundo uri kuri 2020.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh. Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri baraheze mu bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira rero muri iki kiganiro muri isanga ku kibazo kibirayi kimaze iminsi kivugwa mu gihugu mbese turavuga niba hari ikibazo cy'umusaruro mwinshi wabuze ukugurishwa nimba hari ibibazo byo kugurisha nimba hari ibibazo by'ibiciro ese ubundi kuki niba umusaruro ubaye mwinshi hatabaho guhunika cyangwa se guhindura ibintu no kuvuga kubibyaza ibindi tuvuge nk'iyo nk'imyumbati bashobora kuyiteka uko kwiri bashobora kuyikuramo ifu y'ubugari mbese ibyo nibyo binita guhindura ibihingwa ukabihinduramo ibindi muri isanga rero turacyashaka ministri w'inganda n'ubucuruzi Vincent Munyeshyaka na ministri w'ubuhinzi n'ubworozi Gerardine Mukeshimana na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka ijwi rya Amerika
At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build a story, my girl. In your love, it's my territory, my girl. You and I gonna build a story. Heavenly look when I look in your eyes. Beautiful look, you're so good, you're so fine. I say, be my one, only one, and the only one till I die. With your love, you give me murder. Don't stop till the game over. You're mine, baby, come over. That's why I said, baby, come on. Let me show you international love. I said, baby, hold on. Let me show you my side of love. I say, yeah, mapenzi, mapenzi. Yamenifika. Mupenzi, mupenzi. Langu penzi kwa goli mebamba. So let them say what they say. At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build a story, my girl. In your love, it's my territory, my girl. You and I gonna build a story. Napata fura nikiwa nawe. Napenda kutumia muda wangu nawe. Napenda ngosi yako laini, jimbo lako we. Napendo na vosemu na nipenda. Kiburi changu weyo ma umbrella. Macho yako mazuri. Yanifanya nipote. Enzi. Heshima busara. Umerisi kwa mama yako we. I say baby come on. Let me show you international love. I say baby hold on. Let me show you my side of love. I say yeah. Mapenzi mapenzi. Yamenifika. Mupenzi, mupenzi, langu penzi kwa goli mebamba. So let them say what they say. At the end of the day, we know my paradise. Let them say what they say. You and I gonna build a story, my girl. In your love, it's my territory, my girl. You and I gonna build a story. Chamtima cha moyo, siseme sipendi kipenda cho moyo dawa. To me you're fine, to me you're cool, to me you're smart. Queen of my heart, best flavor that I got. With your love you give me murder. Don't stop till the game over. You're mine baby, come over. I say, with your love you give me murder. Don't start to the game over. You're my baby, come over. Baby, come, come, baby. Come, come over. Baby, come over.
I go take you back Dubai. I go show you Mr. Fadus. Yeah.
Call it the maze.
It's Infesta Connect. We run this.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikibazo cy'ibirayi mu Rwanda cyaravuzwe cyane. Kubera iki? Nibyo mwarabivuze bamwe muri mwe, mwarabyumvise no mu makuru no mu biganiro byacu. Ibiganiro byacu mwabigizemo uruhare runini, inshuti z'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi rero twari twashatse kuvugana na bamwe mu baminisitiri ikibazo kireba, minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Bombi twarivuganiye giye ku giti cyanjye, banyemerera yuko baza muri iki kiganiro. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka mu gitondo, namuha mu gitondo cya hano ni nyuma ya saa sita yo mu Rwanda, namuhamagaye kabiri ntiyaboneka. Hano muri studio turakomeza turamushaka, amaze kuvugana na Innocent Umfasha aramubwira ati jyewe simbonetse. Ubwo rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu we ntabonetse. Kandi rero ariko nagira ngo nisegure, sinzi impamvu ubutegetsi bwo mu Rwanda hari igihe dushaka gufatanya hanyuma bakadukwepa ku munota wa nyuma, ntabwo nzi impamvu pe. Ibi ngibi ndumva kubivuga atari uguca nk'amabere. Kandi hari igihe Leta y'u Rwanda yifuza ko tuvugana ubwayo nk'uko twari twaragiye tubashaka, bikatunanira hanyuma bakaza kubitwisabira. None kuki turi kugira ingorane zo kuganira na Leta y'u Rwanda? Ndakeka yuko iki kibazo tuzagenda tukiganira hanyuma tukakibonera igisubizo. Hagati aho rero, kubera ko tugishaka aba bategetsi, mureke mbe mbahaye ijambo noneho mwivugire kuri iki kibazo cy'ibirayi mu Rwanda. Ni umusaruro se wabaye mwinshi? Kubera iki? Ni ibiciro se byateye ikibazo? Ni uburyo se bwo gucuruza mu gihugu? Mbese noneho tubahe ijambo, ariko mbemerera yuko dukomeza gushaka minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, nubwo yari yambwiye yuko adufitiye akanya gato kubera izindi gahunda afite. Hanyuma turashaka na minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Mukeshimana Gerardine. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi, muri isanga. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Cause of your affection, sinashidikanya, bibaye ngombwa ko nkwe
keep it in my bed. We are the winning team. Turi keep it in my bed. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Nibu fitu wukuna. Mufate mjimire. To the left, to the right. You're the winning team. Wind your waist, wind your waist. You're the winning team. To the left, to the right.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Nagira ngo mbibutse yuko ari ku kibazo cy'ibirayi mu Rwanda. Muribuka yuko Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, wafashe icyemezo cyo guhamagaza Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi kugira ngo baganire kuri icyo kibazo cy'ibirayi. Abaturage bavuga yuko bimwe byaboreye mu mirima, hanyuma ko n'ibiciro bihambaye cyangwa se bitababereye, bitabanogeye. Abandi bakavuga bati ibirayi ntabwo bigera mu gihugu uko bikwiye kandi byareze bihagije. Ubwo rero natwe twari twatumiye Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, twarivuganiye ejo nimugoroba wa hano, hari nyuma saa sita hano, hanyuma hari nimugoroba mu Rwanda. Ministre Munyeshyaka Vincent yambwiye yuko ari buboneka kanya gato ya kubera izindi gahunda afite, turacyamushaka nawe, ariko hari zo gahunda zishobora kuba zamubujije kuboneka. Ministre w'Ubuhinzi n'Ubworozi Mukeshimana Gerardine nawe twavuganye mu kanya hashize nk'isaha, arambwira ati ndi buboneke. Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka we amaze kutubwira yuko atakibonetse. Ubwo rero turakomeza dushake Ministre w'Ubuhinzi n'Ubworozi turebe yuko ari buboneke. Nongere nshimire Ange Subiru Tambineza wamfashije cyane gutegura iki kiganiro. Yari yaratwandikiye yifuza ko Minagri, Minaloc na Mincom nabo bavuga kuri iki kibazo cy'ibirayi, kandi adushimira yuko cyadushishikaje tugikoraho amakuru n'ibiganiro byinshi. Hanyuma rero hagati aho ngaho mube muvuga icyo mubitekerezaho. Kuri telefone dufite David. David,
keza
urakomeye?
Urakomeye, umwaka mushya.
Umwaka mushya, uratangaza iki rero kuri iki kibazo cy'ibirayi?
Murakoze cyane. Nubwo abayobozi bacu badutengushye, twumva gusaza. Ikibazo dufite, urabona abahinzi bahinga ibirayi byajya kwera bakabategeka ngo mbere yo gusarura ngo muzahabwa uburenganzira n'ubuyobozi bw'akagari cyangwa umurenge.
Mbese ubwo ni kuko uravuga ngo barabategeka, ninde ububa n'ubuhe n'uruhe rwego rw'ubutegetsi rubategeka kubikora gutyo?
Reka ngo nk'urugero. Urugero, ubu iyo batabe nk'ibirayi wewe ukihingira nk'ibirayi ntabwo wewe bakwemera ko ubijya ku isoko, wewe nk'ahantu ku isoko, ahubwo bifitiye abantu bashyize mu bakoperative, niho bagemura bya birayi ba bantu nabo bakabijyana ku isoko bikagenda bihenze. Wa muntu uhinga agahomba.
Yego,
agahomba, kandi yakagombye guhinga akavana ibyo yahinze mu murima akajyana ku isoko akabona amafaranga, natwe ntiduhenzwe, nawe ntahenzwe. Ariko ushyizemo ikintu hagati kibazitira.
Yego,
kirazitira rwose, ibirayi byabo bikabura mu murima, nimba nkuye none undi azakura ejo undi gutyo, ibintu gutyo bikagenda bizamba. Wenda ku icyo cy'amata.
Yego,
kuri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi akemura ikibazo rwose cyagaragaye hano za Gishwati. Hari abaturage babona, hari abaturage bagiye kugura amata muri bano borozi, haza kugera igihe Inyange irayafata izanye ikusanyirizo, ngo baje bayazana kujya ngo yavane hiyo yagishwa tyashira hano uyazana hano ibyo kusangiriza riri ufata nka masaha atatu kandi noho byana kuvunya byana kuvunya wa undi wayazanye bakanamuhenda w'abaturage bari bafite hari ukuntu bayakoraga neza bakayateka bakoheza nko muri Congo bikabatunga n'abana bikababeshaho bikabatunga ariko byagiye ngaho barabibaca byose barabibaka babihereza nimba ari uruganda rw'Inyange Inyange baravuga ngo nta muturage wongera kongera gufata amata ku mpande
yego
ntago twemye ta Inyange ngo mujye mucuruza hanze urumva abaturage bakavuga none twe ko twemeye ko twaza tuza tugafata amatanga ahangaha kwikusanyije natwe tukagira uko tuyagenza tukayohereza muri Congo barabahakaniye barahakaniye rwose situzi ikibazo kiba kiri
David yego reka gushimira hanyuma duhe n'umwanya nta Kizimana urakoze
ariko ikintu muzadukumiriza abantu bayobozi bo mu matora
bo mu matora
komisiyo y'igihugu y'amatora muzadukumirizamo nabo bazaza
kubera ikihe kibazo se
kuzababaza sinzi muzadukumiriza
David sobanura neza impamvu ushaka kuganira nabo
arashaka kuganira nabo muzadukumiriza nuko
kuyihe ingingo ntabwo watumira umuntu ngo ngwino tuganire ngo ngwino muganire n'abaturage utamusobanurira icyo bamwifuzaho
hari ikintu bajya bavuga ngo nimba ari inzira ya demokarasi hari icyo tuzaganiraho
inzira ya demokarasi ndabyanditse hanyuma ubutumwa bwawe rwose tuzagerageza kugutumikira tuzabashaka tubabwire yuko hari abaturage bifuza kuganira nabo inzira ya demokarasi hanyuma tuzarebe nimba batubonera umwanya urakoze nawe David wirirwe neza
namwe n'ahore y'Imana
twese Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikibazo kibirayi mu Rwanda turi kumwe na Hakizimana kuri telefone wirwe neza
yego
urakivugaho iki
bo ngo ndego ndi mbamukare ka Burera ibirayi byaragabanyitse kubera ko ndi nyamaze kusanyiriza basizeho abaga baturage benda kwicwa n'inzara kubera ko byazamutse cyane
nibyo
mu wenda tuvuga ko umuturage aba wenda ageze amahirwe wenda aba yakujije uturaya kugira ngo ko kwirira noneho ngo bakamutumizaho ngo nadatanga inuza ngo ni ukumaza yiyandikisha none tuturaye ibirayi turate kuryane twagenda akajya mu kwikusanyiriza kuyandikisha kandi agomba kugira gute ko kumutunga na kugira ngo bamufashe musagire agere ukuntu yakwiberaho n'utwo yarafite bakatumwaka ngo rero mwakora ubuvugizi kuri icyo kibazo pe kibazo kirakomeye cyane ngo kihagaze hafi ku 180
niyo mpamvu twari twashatse bamwe mu bategetsi nyine kugira ngo mubiganireho ntabwo usibye ministre kaboneka mukanya utubwiye yuko we atakibonetse naho na ministre w'ubucuruzi Munyeshyaka yari yambwiye ati nshobora kubona kanya gato ariko arabinyemerera pe none nawe ntabonetse ubwo gahunda yambwiye afite zishobora kuba zamugoye ministre w'ubuhinzi n'ubworozi nawe turacyamushaka nawe twivuganiye rwose yabinyemereye yuko muri iki kiganiro abonekamo yego na namusobanura yuko tubanza kuganira gatoya na ministri w'inganda hanyuma musobanura yuko ministri w'inganda tumurekura akakomeza gahunda yari yateganya amazi imisi ateganya hanyuma rero we akaza kuduha umwanya nyuma ya ministri munyeshaka turacyamushaka rero ubu ngubu ashobora nyine kuba yaketse yuko turi kumwe na ministre munyeshaka turacyamushaka ibyo byose rero nyine wifuje Hakizimana ngo tujye dushaka abayobozi turabashaka nuko kandi dukora iyo bwabaga kuko muba mukeneye ko muganira mbese mukungurana inama uko buryo bushoboka bwose ndagushimiye Hakizima
yego gatoya naba n'umuntu umwe
eh
nyine iyo mutegura ikiganiro akimutse abayobozi barakwepa kugira ngo badasobanure iki abaturage kandi abaturage muba muri kubicisha iki inzara
oya sinzi nimba wagiye ntabwo ndahamya yuko babanga kungurana inama n'abaturage kubera ko nibo bakorera simbihamya ndakeka bafite indi mirimo hari nk'ubu erega mu ministre ni ministre nk'ubu ngubu nubwo ndi kukubwira yuko yego ministre munyeshaka yari yambwiye uko afite izindi gahunda we yari yabimbwiye rwose ndetse na Ange yari yabimbwiye mbere na mbere tugitegura iki kiganiro ariko rwose ndavuga nti ni ngombwa yuko mubona byibura iminota itanu aza kubinyemerera ariko ubwo byamugoye hanyuma na ministre w'ubuhinzi nawe wanyemereye ati ndaza muri iki kiganiro nawe ku munota hanyuma ashobora kugira izindi ngorane ndavuga ashobora kugira izindi gahunda zihutirwa zihuye n'umwanya we zihuye n'imirimo ye ugasanga rero atuso gukwepa ntabwo nabivuga gutyo ariko rero nabyo birashoboka nibyo natangiye mvuga nti ese umuntu muhana umugambi hanyuma ku munota wa nyuma akagucika atanakubwiye uko byagenze simbizi ntabwo namenye uko biba byagenze ariko simpamya yuko wabanga kuganira n'abaturage ibyo aribyo byose igisubizo kiba gihari Hakizima nabo burya babibahangayikishije erega ni nayo mpamvu bemera tukavugana byibura nubwo twavugana umunota umwe niyo mpamvu bemera kuko ministre kaboneka yavuganye na Innocent ati simbonetse yego ariko yitabye ati simbonetse aduhe iki gisubizo ministre w'ubuhinzi nawe turacyamushaka kuko kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya niba yagize izindi gahunda hanyuma na ministre w'ubucuruzi we rwose ntabwo yari yanyiseguyeho ngo sinzaboneka yarambwiye ati nzaboneka kanya gato none nawe ubwo gahunda zishobora kuba zamugose urabyumva mbese mu magambo makeya birashoboka urakoze Hakizima umugoroba mwiza Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ikiganiro muri isanga turacyashaka rero ministre w'ubuhinzi n'ubworozi Gerardine Mukeshimana kubera ko kugeza ubu ngubu ku giti cye ntabwo turamenya niba hari gahunda zindi zihutirwa zamutwaye kuko yari yanyemereye rwose ati ndaboneka rero tukimushaka tube twungurana ibitekerezo kuri iki kibazo cy'igihingwa cy'ibirayi kuri telefone turi kumwe na Niyikiza Niyikiza we
aramukara
urakomeye
ndakomeye
nuko iki kibazo cy'ibirayi ukibona utukivuga wiki
mu by'ukuri nanjye ndi hano Kampala muri Uganda
ariko uri umunyarwanda ariko uri umunyarwanda
iki
ariko uri umunyarwanda
ndi umunyarwanda
yekomeza
ndi umunyarwanda neze ubundi nari ndi mu Rwanda ndimo ndatyaye ibirayi
wabiriye bitetse ifiriti bitetse mu mazi bigeretse ku bishyimbo wabiriye gute bitetse gute
nari ndi mu munsi mukuru nagiye mbugana hatandukanye babitetse ifiriti babigeretse ku bishyimbo nari nibura ahantu mu ngororero nanjye mu babiguzeho natetse nanjye naraguzeho
nuko wasanze bihenda se
mbo uko biri ko nacanje mu munsi mukuru buriya bisa nk'aho biri kugura amafaranga make ugiranye n'umunsi yatambutse cyaguraga nko muri 200 nagiye mu ngoro kigura nk'ijana na 40 n'ijana na 30 gusa.
Komeza igitekerezo cyawe rero.
Mbona njye kintu mbona hari usanga nk'umu gice cyo ruguru heri biramo mu Ruhengeri. Ibirayi bari kubigurisha nk'amafaranga menshi wagira i Kigali ugasanga biri kugura amafaranga makeya. Ntabamenye impamvu yabyo ibitera.
Ugakeka se ko impamvu ari iyihe?
Impamvu buriya naterwa byaba no kudakorera hamwe. Nk'abahinzi badakorera hamwe ngo bicare hamwe bemuranye igiciro bagomba kujya bagurisha ku birayi byabo. Urabona nk'abari abantu bagenda kubagurira bagenda bagapakira imodoka zabo. Nawe nkeka ko hari leta ukuntu yabagenga nabo bagakorera hamwe bagakora nabo bakaba ibiciro bagenderaho. Hari nk'ukuntu bagenda bakajya mu gice kimwe bakumvikana n'abaturage buriya hari niko nabivuga. Umuturage kubera nta hafite kujyana kurumvikana nabo bakamuha amafaranga gute babonye nawe kakira aho ngayo.
Urakoze n'ikiza we.
Reka nanjye ndabasimuye cyane.
Yego. Noneho duhamagare Jean-Claude. Jean-Claude we.
Muraho.
Uraho urakomeye.
Muraho turakomeye amakuru y'iminsira.
Ni meza. Wowe uratangaza iki kuri iki kibazo cy'ibirayi?
Yana ningoka Jean-Claude muvugana rero guturuka hano mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda.
Yego.
Mu kagari ka Kerwa mba mbakurikiye 5/5.
Yego urakoze rwose.
Kandi birashimije kuba twongeye tukavugana twaherukanaga mu minsi mikuru kuri Bonane kabisa.
Nibyo. Gusha ku ngingo rero.
Ingingo rero nayikurikiye ikibazo cy'ibirayi kirahari mu Rwanda n'ejo ndi ku mateleviziyo no ku maradiyo biri gucaho k'ibirayi abahinzi babihinga rwose biri kubagipfana bikabora mu mirima ariko uburyo buhari hano mu Rwanda rwose kandi twishime n'ubuzi bwacu bugiye bwadushyiriyeho ni uko igiciro cy'ibirayi cyamanutse
kandi hari abavuga yuko ahubwo ari kiri hejuru.
Oya bitewe n'ukuntu twabiguraga nkatwe reba nk'umwo kugira ibirayi bive mu Ruhengeri yo bihingwa bigera iwacu Iburasirazuba ni rwa rugendo rurerure. Noneho twebwe mbere twabiguraga 260 cyangwa 250 none ubu ngubu tuvugana ibirayi bari kubiduhera 170. Urumva ko tugomba kubyishimira nkatwe nk'abanyabura nk'abaturage b'Iburasirazuba bidusanze iwacu bivuye mu Ruhengeri. Kuri twebwe rero bitewe n'ukuntu twabiguraga mbere tukumva n'ibiciro byamanutse tukaba tuvuga ko wenda nka za Kigali ubu biri hasi yayo twebwe tubifatiraho bitewe n'uko twe bitugeraho n'ubundi byaciye Kigali bikaza bikadusanga Iburasirazuba iwacu. Ubwo rero icyo tukaba aricyo rwose twishimiye ahubwo uko mbibona ni uko biriya bavanyeho byo kugira amakoperative nibyo mbona byatumye n'ibirayi bigabanyuka kuri twebwe. Kuko ibirayi abahinzi ari bo babiranguza noneho bakaza bakagira iki bakabigurisha abaturage buri wese buri muntu uko yifite ari kurya ibirayi nta kibazo kirimo mu Rwanda se.
Ese Jean-Claude mu Burasirazuba kera heraga ibitoki byinshi ndabizi ko kera mwabigurishaga cyane n'i Kigali usibye ku icyo gihe. Ego
urakoze cyane ku icyo kibazo mbajije. Ubu tuvugana nuye mu karere ka Ngoma kera byari perefegitura ya Kibungo.
Yego
ubu ni ukuvuga ngo rwose ni ahantu hambere heri ibitoki. Ni ukuvuga ngo ubu nk'igihe cy'impeshyi mu kwezi kwa gatandatu kwa kabiri kwa munani nitwe tugemurira Kigali birazwi ku bitoki.
Kigali niho hakiri isoko rinini ry'ibitoki bituruka aho ngaho mu karere kanyu
Iburasirazuba
cyangwa mu bijyana no mu zindi ntara nabyo murabishobora
cyane abacuruzi baramanuka n'imodoka bakaza mu isoko ryacu bitisake ariko ko bitisake rihuriye amona ni Burundi buraza butubuneho baburi bwaje guhaha ni isoko rigari baraza rwose saa 10 zuzuye baba hageze natwe ababifite twabitemye turaratubita bitwapakiye amagare ushakira bahita baturangura rwose
ushatse kuvuga saa 10 yo mu gatondo
saa 10 za mu gitondo baba hageze baparitse imodoka natwe tubarangu tuba batugurira ibitoki bapakira imodoka cyangwa bagafata rimwe na rimwe zikava ni Kigali rwose zikaza mu cyaro zikatugurira ku biro bagapima kumuzana igitoki gihagaze mbega mu gihe kimeke turabahahira ibitoki nta kibazo
nuko Jean Claude we ndagushimiye
urakoze cyane kwa tuvuganye nari maze iminsi mukumbuye cyane iburasirazuba turagukunda ijana ku ijana
nanjye ndabakunda pe urakoze rwose
ubu ngubu noneho agashagahari twejeje ibigori ibigori twejeje ibigori byinshi cyane
ku buryo musagurira n'isoko mukitunga mugasagurira n'amasoko
umuhinzi umwe wahinze umuturage umwe ari kubarira muri toni zingahe ebyiri heze ibigori ikintu turi gusaba amasoko leta jonde yaratubwiye ko igiye kudushakira ikiguzi gifatika kugira ngo kuko harimo ababa bari gushaka kubigura nko baduhombya leta yaravuze ngo nta muntu wemerewe kumana ibigori tugiye kubashakira isoko ribahera amafaranga namwe abagirira akamaro atari ayo kubitagaguza babigura kuri make icyo ni cyo gikorwa twashimiye leta tugiye kudukorera
reka ariko twizere yuko bitazabamo akajagari nko muri iki kibazo cy'ibirayi nyine
oya baratubujije banashyizeho itegeko nta muntu wemerewe kumama ibigori kubigura nyine mu baturage
urakoze Jean Claude we
urakoze kandi nawe ugire umunsi mwiza ari ngoboka Jean Claude guturuka mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana mu ntara y'Iburasirazuba
komera
sawa merci
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri isanga kuri telefone turi kumwe na Genos we
yego Kamili
amakuru yawe
ni meza turakomeye
nuko rero iki kibazo cy'ibirayi uragitekerezaho iki
kwa mugabo we bimaze kuba gaterera nzamba
kagira inkuru
urabona
hari ikibazo
kandi koko kiri na serie ariko nk'umunyamakuru ngiye kubanza kukubaza nawe ikibazo
kijyana n'umwuga wanjye se cyangwa kijyana n'ibirayi
kijyana n'ibyo turimo kuganiraho
reka mbanze nkwisegureho ntabwo mpinga ibirayi ngiye nk'urumuga yengaho mbaza
ubundi iyi si turimo buri muntu wese aba afite ibyo agenewe gukora uri umunyamakuru ugomba kuvuga amakuru padiri agomba kuvuga misa umushoferi agomba gutwara ikibazo cya mbere kuko aba bagenewe kugira ibyo basubiza bataboneka ngo banabisubize kandi aribo bana baba bafite ibisubizo mu biganza byabo
ubwo urashaka kuvuga impamvu twabuze aba baminisitiri twari twatumiye reka nongere mbisubiremo ministre Francis Kaboneka we yitabye telefone mu kanya
twatangiranye nakumvaga
hanyuma ministre Mukeshimana we na n'ubu ntabwo turamubona ngo tumenye kuko gye twivuganiye rwose ntabwo nabibahisha hanyuma rero ntabwo ubu ngubu aratubwira tugeze muri studio turacyamushaka ntabwo turamenya niba yagize indi mirimo yihutirwa ariko birashoboka gusa ministri w'ubucuruzi we nawe yari yanyemereye ko abone ku mwanya muto ariko ko yari afite izindi gahunda koko adashobora gusubika nuko mu magambo make nanjye ubwanjye sinzi impamvu urumva kereka
okay,
usibye ko
abo twari bubaze ntabo tubonye ngareka tuganire tukubwire ibiriho
ndakuvuga
ikibazo cy'ibirayi kimaze kuri ikibazo urabona ibirayi biri mu biryo bitunze abanyarwanda numva biri no ku kigero kiri hejuru ya 60% muri rusange ibirayi ni ibihingwa ngandurarugo Kigali ni byose urumva mu Rwanda duhatswe n'ibirayi ikibazo kimeze gutyo abantu ni gute umusaruro ushobora kuburira mu murima kandi wagira ku masoko ya za Kigali ya za Muhanga uwo Jean Claude arakubeshe kuko kiro kibirayi Kigali ubune 200
ikigali ariko ntabwo ari burasirazuba
ariko nta ushobora kubitekereza rojikoma ntabwo kiro kibirayi burasirazuba cyaba kigura 170 Kigali kigure 200
birashoboka
niba ari ibirayi bituruka mu bindi bihugu bituruka mu Rwanda
birashoboka kubera ko burya uko nkeka ahantu hari abantu benshi kandi bafite n'ubushobozi ni ukuvuga bafite amafaranga burya ibintu byabo birahenda ahantu niyo mpamvu usanga mu miji ikomeye ubuzima buhenda kurusha mu giturage
ibyo ndabyemeza kubera isoko rigari none ikibazo kibazo tese ubundi kuva ari amakusanyirizo yabo ibirayi byabaye amakajagari umuntu yabaga yejeje ibirayi niba hari umucuruzi waba uturutse Kigali uturutse Muhanga uturutse nawe akaza akanegosiye na nyiri ibirayi wabyinze akurikije ko atazahomba azabona ibyo yaguzemo ifumbire na manevure yakoresheje zose mu buhinzi bwe akagurisha uko ashaka none ubu ibirayi umuntu asigaye ajya kwaka icyemezo cyo gukura ibirayi
yihingiye akaka uruhushya rwo gukura ibirayi yihingiye
nibyo nibyo pe hari umuntu wabikubwiye wambanjirije ariko yavuze ukuri
nabanje kubivuga nabanje kwicecekera ariko nkumva hari akantu binteye mbese koko umuntu akihingira hanyuma kujya gusarura akagomba gusaba uruhushya akagomba gusaba uburenganzira
nibyo urabona uri umunyamakuru kandi abanyamakuru muri ijisho rya Rwanda kugira ngo ni mu ba kabiri mu kuzana freedom na demokarasi mu bantu uzashake contact abantu muri Nyabihu Musanze na Burira nyine bira bice bihingamo ibirayi niko bazakubwira ugasanga rero tukibaza abo twari bubaze ntabwo twababonye ukibaza uti ibirayi birimo biraborera mu mirima kubera iki niba ari ikibazo kivuga ngo biri kuborera mu madepo aho za Kigali aho za Muhanga ibyo byakumvikanye ni ikibazo gikomeye cyane mbese abo bayobozi bazihangane baze nibo bafite ibisubizo mu maboko yabo kandi ni nabo baturebereza umunsi nuko bwije bukeye mu mibereho yacu nk'abayobozi ni ikibazo gikomeye udashobora gupfa gusobanura ukuntu ibirayi bihera mu murima kandi ku isoko bigahenda ubu nibwiraga ko dukurikije uko ari byinshi ahubwo ikintu cy'ibirayi cyakaguwe nk'amafaranga 60-80 iyo interiferanse iri hagati rero ya nyiri ibirayi hariya n'umuguzi ubirangura n'ubirya ugasanga urwo bihe numva bakagombye kureka nyiri ibirayi akabigurisha uko ashaka akabigurisha uwashaka bitewe n'inyungu cyangwa se icyo agamije kuzabona mu musaruro yagize gute mu byo yakoresheje ahinga ntabwo ibirayi none se nk'uwo Jean Claude Ngoboka avuze ibitoki ko mu burasirazuba tuzi hera ibitoki byinshi nabo iyo bagiye kubisarura hari amakusanyirizo binyuramo none ibirayi byabaye byinshi mu Rwanda ku buryo byateje ikibazo kigeze ahangaha
nawe uko yabisobanuye yego ntabwo icyo kibazo cy'amakusanyirizo twagikomojeho gutyo ariko ndumva nkurikije ukuntu yavuze yuko babujije abantu kujya bajya kwigurira uko bashaka ngo batabahenda cyangwa batabubikaho urusyo bishobora kuba biganisha kuri ayo makusanyirizo hari nayo akazaza
toma ari nyir'ubwite ari umuturage wahinze ibirayi wenda n'umuyobozi w'umurenge ninde buzi inyungu afite mu bikorwa yakoze kuburyo hashobora kubaho wenda kuvuga ngo ntugakore ibintu nakagombye icyo nagatekereje kandi abo bayobozi ibyo byose bashobora kuba bari no kutwumva wenda nubwo wenda baba bari mu bindi bikorwa bashobora kuba ari mu modoka agenda cyangwa ari no mu biro wenda ahugiye mu bindi ariko yashyizeho ka radiyo nibareke abahinzi b'ibirayi babe free bagurisha ibirayi byabo uko babishaka uhombye ahombe wunguka yunguka ndetse aho kugira ngo uhombe toni cumi zire mu murima ntiwahombe eshatu ariko wenda ukazagaruza nayo guhinga no kuzashaka umuti ubutaha n'abahinzi wenda ubutaha wongeye guhinga niko mbyuka ariko ni ikibazo buriya ni ukuri Washington ariko uramutse ugeze nka zaba zireta inyuma yitwa za cyangwa ukagira yitwa muri za reji za Kabuhanga ni ikibazo gikomeye.
Nta kibazo kitabonerwa umuti jeno. Urakoze.
Urakoze kamirinda.
Yikomera.
Yego namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikibazo cy'ibirayi mu Rwanda, umusaruro umuntu agomba gusabira uruhushya kugira ngo akure ibirayi yihingiye, ibirayi bikaba byinshi bikaborera mu mirima, ikibazo cy'ibiciro. Nibyo rero twari twifuje kuganiraho na Minisitiri w'Ubucuruzi, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, none ntibabonetse. Minisitiri Kaboneka niwe wabitubwiye ati sinkibonetse, hanyuma Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Mukeshimana Gerardine, turacyashakisha n'imuhumure, nubwo dusigaranye iminota 13 gutyo y'iki kiganiro, turakomeza dushakishe kugera ku munota wa nyuma. Hanyuma Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Munyashyaka Vincent yari yambwiye ko afite indi gahunda ariko ko yari buze kutubonera umwanya mutoya, nawe ntitwamubonye uyu munsi. Ubwo rero nuko nkuko bimeze, kandi mbibutse yuko umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi yari yamfashije cyane rwose gushaka aba bategetsi no kuvuga ngo ikiganiro tuzagikora gute, sangahe, twari twabyemeranijweho rwose. Nuko niko byagenze. Kuri telefone dufite Leonidas we. Wiriwe neza? Yeah,
wiriwe.
Uratangaza iki kuri iki kibazo cy'ibirayi?
Ikibazo cy'ibirayi kweri mu karere k'iwacu ntabwo tubirima.
Akarere k'iwanyu ni akahe?
Ni mu Kirundo.
Mu Kirundo mu Burundi?
Muri komine Bugabira.
None se mu Kirundo ntabwo mujya muhahirana n'u Rwanda se?
Ubu hari ubugaye u Rwanda n'u Burundi kuko nta dubani hari natwegereye. Ubu imipaka y'akanyaru ntabwo yuguruye.
Ninde wayugaye?
Sindakumva.
Ninde wugaye imbibi z'u Rwanda n'u Burundi?
Hari ubugaye twaduca mu kanyaru mu bwato ariko ubu nabwo tukihaca.
Ninde ubabuza kuhaca se?
Umutekano ntuzi uko Burundi n'u Rwanda bitameze neza.
None iyo mufashe ubwato polisi y'u Burundi irabahagarika?
Ntibikunda.
Ntibikunda. Kwiduane barakubwira bati subira inyuma, ntabwo ushobora gutambuka.
Kwiduane bireme ariko iduane iri kure. Iduane iri kure mugabo mbere tugihahiranira twarahahiranira ariko ubu ntibikunda.
Icyo gihe mugihahirana ni ibihe mwajyanaga mu Rwanda cyangwa reka duhere ku byo mwajyanaga mu Rwanda noneho tuze gukomereza ku byo mwebwe mwabonaga mukuye mu Rwanda?
Ni ukuvuga twarahahirana nk'ibyo birayi twabigura imbuto cyane tuzikuye mu Rwanda.
Ego.
Kuko niho imbuto twazihahira cyane, kimwe n'ibikoti by'imyumbati.
Yego.
Ni ukuvuga ibirayi n'ibikoti by'imyumbati ubu nabyo dufite kuko inzira zitagenda neza.
Mwebwe mwajyaga kudandaza iki mu Rwanda?
Ni ukuvuga twarashorerayo nk'amasaka, mu Kirundo turakunda kurima amasaka cyane. Kugira tufate amanyarwanda tukajya tuhaha ibirayi, imbuto, tukahaha n'ibikoti by'imyumbati tugatera, ariko bitewe n'uko ubu bitameze neza twenda kuzunguruka. Ibirayi duhinga ino kandi birahaba ariko imbuto nazo turonka.
Ndumva impene aho ngaho iruhande rwawe. zo mufite amahirwe ntabwo zatewe na kakaranda
zaragateye ariko abaganga baragerageza kuzivura
izo ngizo ndi kumva nizawe bwite
ndizanje
ufite zingahe
ni tubiri
kutwiza kuvuze tubiri se ntidutoya
ni tubiri duto nutu inzara yarateye zanyina turazijya
none two turacyakura
turacyakura twendeko tuvyagura ngo tukororoke
nta bitungwa mwagiyaga kudandaza mu Rwanda cyangwa abanyarwanda bazaga kudandaza ngo aho mu Kirundo
badandaza iki
ibitungwa kubidandaza
n'amatungo mbere twashora mu Rwanda cyangwa abanyarwanda bakayazana ariko nkamwe kamwe mugerageza kuba mwumviriza abategetsi b'Uburundi n'ab'Rwanda barakwiye kugira imishyikirano barakwiye kubiganira kugira ngo batudohorere burya abanyarwanda barababaye n'abarundi turababaye
ndibwira ko bari kubyumva kandi bamaze iminsi babyumva Leonida urakoze
sawa namwe murakoze mugire umunsi mwiza
nawe muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko y'uyu munsi yari ku kibazo cy'umusaruro w'ibirayi mu Rwanda n'ingorane zihari mu kubicuruza kubisarura no kubicuruza yego twabikozeho kenshi kandi tuzanakomeza mu makuru mu kiganiro muri isanga mu kiganiro dusangira ijambo nyuma umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ange Subiru Tambineza aratwandikira ati nkurikira ibiganiro byanyu cyane cyane kuri iki gihingwa cy'ibirayi ati mwarakoze gushishikazwa n'iki kibazo ndetse no kugikoraho ati nifuza kubasaba umwanya muri bimwe mu biganiro byanyu mukavugana n'abayobozi ba Minagri, Minicom na Minaloc twari twabashatse rero koko ariko kugeza kuri uyu munota muratubabara rwose inshuti zacu ntabwo bashoboye kuboneka nubwo ministre w'ubucuruzi yari yanyemereye uko aboneka kanya gatoya ministre w'ubuhinzi n'ubworozi nawe yari yanyemereye uko aboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu we twari hano muri studio Innocent aramutelefona aramubwira ati sinkibonetse muteza amatwi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph we
ndakumva
wiriwe neza
mukomere Thomas Kamirindi
urakomeye rwose
yego
nuko igitekerezo cyawe
agatekerezo kanje kuri biriya bijyanye n'ibirayi abona wa mugani batu mugani ngo amake atashye aruta menshi abuze buriya nge mbona bariya abaturage barimo babihomberamo kuko buri umwe iyo yejeje aba afite akabazo k'amafaranga bijyanye n'ubukene wenda yaba afite yamwumva rero ibyiza ni uko wenda bashyira bakuraho rya tegeko ryo kugena ibiciro noneho umuntu akajya yishakira isoko bitewe n'uburyo akeneyemo amafaranga kuko urabona ko niyo umuntu yejeje ibijumba aragenda yagera ku isoko hari ibyo aba yatoranyije biba ari binini bya bigurwa n'abajya za Kigali hakaba n'ibindi bigurwa n'abaturage basanzwe urumva umuntu agena igiciro bitewe n'uko abona isoko rihagaze cyangwa n'ubukene yifitiye muri make
yego
rero gusaka akabazo kabaye nuko abayobozi batabonetse nyine ngo umuntu abibarize kuko urabona ko biriya bintu bizatuma abahinzi bacika intege rega burya guhinga biravuna
namwe gutavuna
ariko guhinga byo burya bibari hatari kubera ko baba bashoyemo amafaranga ugura imbuto ugura imiti amafumbire ibintu nk'ibyo byose rero urumva ko hagataho ngaho kugena igiciro ugasanga ayo bakugeneye nta nabonetse imyaka igahera mu murima urumva ko icyo ari igihombo rwose gikabije cyane
ese yoze umwana numvaga umwana numvaga muri kumwe nuwawe numvise ari muto yatarageza igihe cyo kwiga
nakana gafite nk'imyaka ibiri
birumvikana mu ijwi nuko gasuhuze
sawa mugira ibihe byiza
yego nawe komera ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kumwe kandi na Daniel Daniel we Daniel
karame
wiriwe
yego
uhina amagambo ndakuzi
yaranze cyane turaziranye ariko ngenda babaye
ubabajwe n'iki se kandi
mbabajwe n'ukuntu mwatumiye abayobozi bakabanze kuza
yewe
ariko noneho reka nihutishe yewe aba bantu bahari ibyo bajya bavuga ariko ntabwo twemeranya bimwe na bimwe kuvuga ngo ikiro cy'ibirayi hano mu mujyi tukigura amafaranga 150 aba bavuga 180 ntabwo mbizi wese wasanga biterwa n'aho byavuye cyangwa na depuba aho bageze ikindi cya kabiri yewe nafite ibibazo nari kubabaza ubu ndanababaye kuba ntabibabajije ngo babinsubize
ariko rero
ariko
Daniel kubera ko inteko ishinga amategeko mbese ni intumwa za rubanda zarabatumiye buriya zizababwira amatariki bazaganiriraho kandi iyo ministre yagiye mu nteko ishinga amategeko rubanda burya twemerewe kujyamo yego ntabwo twabaza ibibazo ariko rero buryo ushobora gutuma abadepite ukandika kandiko ikibazo cyawe bashobora kukigeza kuri ministre igihe bamutumiye nuko Daniel ndagushimiye reka duhe n'ijambo na Dieudonné muri iyi minota ibiri dushigaje nakagaruka
yego murakoze iyo mu masogonda nk'abiri ni arahari wenda na 73 arahari cyanayo
ngaho amasogonda 33
reka nsoka nihutishe no kuvuga ngo abaturage barababaye biriya hari ikintu ntemeranyaho hari ibintu bita gutekinika barafata abaturage bahinze ibirayi none abo bariya makusanyirizo y'amashyirahamwe akavuga ngo akabasinyisha impapuro ngo basinyire ko bagurirwa ku 130 noneho byarangira bakabaha kuri 80 umuturage akareba hari biri mu murima birimo kubiriramo birimo no kumera noneho umuturage akareba guhomba ayo 80 akavuga kireka ntanya n'ubwo banakiritse leta izi ko ari 130 noneho bakavuga bati reka mfa gufata 80 noneho umuturage ntigaragambye cyangwa ngo ntiyange kubyemera ko agasinyirwa ku mafaranga make ku gishoro gike ikindi nihutishe wenda cya nyuma ikintu nsaba leta
amasogonda 130 ariko yarenze
yafashije abaguzi babahaha bajya kubirya
urakoze nawe
ndabizi
rwose komera ijwi rya Amerika Dieudonné nawe tumuha umunota umwe hanyuma dusoze iki kiganiro Dieudonné nduvu uri mu muyaga ariko
wiriwe neza Thomas
kuri mu muyaga
ndi mu muhanda ariko gusa uko biri kose umuyaga uramuke
umunota umwe rero usigaranye igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ibibazo byinshi nabakabaye mvugaho byose babivuze ariko ikibazo cy'amakusanyirizo cyarageze ikibazo ku buryo bukomeye nibihangane amakusanyirizo bayakureho kuko n'ubundi amakusanyirizo nta kintu ari kudufasha kubera yuko uriya musaruro wacu ubu ngubu turawufite urimo urapfubuza ariko ndakubwiza uko umwaka utaha hazaza inzara igituma nifuza ko amakusanyirizo yavaho umuturage wagize gutya akaka inguzanyo arimo guhinga kuri uyu munsi ndakubwira ko hari ufite umwana utarajya ku ishuri kubera yabuze amafaranga
Dieudonné
ariko turahombye yego
reka ngushimire kubera ko igihe kigiye urakoze cyane
murakoze namwe ndabashimiye
radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twari twagize insanganyamatsiko y'iki kiganiro muri sanga ku kibazo cy'ibirayi nanone mbese ijwi rya Amerika ntabwo ryita ku bibazo bimwe dukora ku bintu byinshi cyane nk'uko mubizi maze rero nongeye nshimire umuyobozi w'ishami ryo gukusanya no gusakaza amakuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ange Subiru Tambineza yaramfashije cyane mu gutegura iki kiganiro nubwo abatumirwa tutababonye ndamushimiye rwose abo twari twatumiye ni ministri w'ubucuruzi, ministri w'ubuhinzi n'ubworozi na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu ntibabonetse. Muratubabarira, tuzakomeza mu kanya gato cyane. Na makuru Ijwi rya Amerika, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika.